توجہ تمانی کڈے کبرو جی امیں اے پھل پھل دے
alkamisare sappo enayi lewru septembre jeenayi yamde sokidu studio tamani oɗo wattu goto wodi dow radio dande duwansa sikiraɓe jottinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo kanko Salim Diora won to ɓoggui jamɗe to on compétite wiide jamare nan wonde hokkede hakkillaji lobbino laamu hani wiri fitirade nokkulu ɗo ɓe gala iɗum e anniyaji ɓamaɗi hono kawrital timmugal ɗo bomo koɗo jowigal dow jaam e deƴere haɓude e sattere dina yimɓe ne jaaɓa so kawrtilli ngal ɗo kawrital ɓe kolitiɗi ɗum wawi latade sababu wattu joni ono ɗum woni dewral fa yetto yo yimɓe ɓe nara damal gotal deltira damal gotal ɗum heeɓe les régions o fo e maggal muɗum yimɓele dorbotoɓe mobilaji gomɓe hakkunde en songo kañi e menaka ɓe kollitiɗo ɓe puɗɗi murtere mabɓe toon beete hannden ɓe kokki ɗiɗo kabaruji wakkande ɓe gadduno kawtal mabɓe ngal ɓe mbi wakkati fuu soɓe nangui ɗiɗo ɗati yimɓele bomɓe sumbu palotoɓe toon e ɗati ɗi fiigol bolon leyɗele afrique keduɗo rumde afrique nde ley hirnangue muɗum iɗum hani fuɗɗo ɗum won to ganatoɓe kollitiɗo ñalawma hannde o mali en hani fiirude e nigéria fa ley kikiɗako sakiraɓe ɗi won noon semba kabaruji ɗimi jogini on ɗo beete hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade yimɓele dinankoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe tiliki kawrital mabɓe ɗo bomako ɗo no ɓe jowiringal ɗo kawrital ɓe kolliti wiide faɓe ƴewto hono jaam e deƴere hani wartirde ley lefol mayorane o ngo fo e maggal muɗum wakkande ngal waɗano nde hoorejo ho conseil islamique ley leydi meɗen ndi ana wonno ton fa yettoyo yimɓele dunke ande andanɓe no ura ana worri kañi e moydi baɓe e yimɓele haalanane ley leydi ndi fana gonno ton nde majjundu ɓe jaltini ley hen sariyaji wattu joni o ɗati ɗiɓe kani nangude ɓe ƴewto yallo hoɗo hani latade darde mabɓe fa jaam e deƴere warta le oɗo nokku Mohamadou Sama Seku
sembinde famingol e wartirde laamu nder nokkuji ɗo ɗi gala woni jaabuji kawrital balɗe ɗiɗi garɓe hawrudenɓe wajjumbini yo kaldal hakkunde jaaliñi ɗi heddo e lewi kanko hoorejo walde moɗo dental aslama en kanko miijiɗo ngalɗo kawrital hana fewi yo mudu baɓeɓe gaɗe banguere o hulti wiide ɓeɗo jangguinoɓe kabaru dina aslamaku ɓe ana kuncani hoore jande millioji millioji sukaɓe ndenno ɓe mbawi jaati pabade nder hettugol jaam e deƴere e mbawi ɗum haɓude kabaru nawtorgol dinagol on dardi ɗum laamu o e kañi sahiɓeɓe yo waɗa dental jalla eɓe gartan hakkillo janggo ɓeɗo sukaɓeɓe waydi ndenago mawɗo gonɗo nder wuddu leydi ndi yo wambere jaati oɗo région mo baasi hakkude jaaliñi na kewi latiga ɗum nokku guuɓe jaadunkoɓe nartotoɓe sukaɓe ndenno fandal ngal ɗo kawrital yo dawrude no ɓeɗo modiwaɓeɓe nappaɓo hettugol jaam e deƴƴere nder région o
noon jaati goto e gonnoɗo toon holliti wiide wattu joni o hono kawrital gaɗangal ngal eɓe gikkini dow hen gikki lobbono jaam e deƴƴere hani wart le lefol mayorane o go fo e maggal muɗum le majjun o wi hono haalaji kalaji ɗo ɗi furana hani ko tawi ɗum naɓe ley keriduji to jamare nde matanano ɗum worri keɗemo kanko noddirteɗo Bella Sidy Bi omo wonno le ngal ɗo kawrital komo sifi dow hen
fulɓe fuu gomɓe ga jogiiɓe association min noddiɓe fuu min dentini min gaɗi batu goto fuu andude sakiti mo gonɗo le ladde joguiɗo kaɓorgal hanna ɗum sela so jomum hulɗo wartude wiya so wari nangueten jomum nodda ho conseil islamique jokkude e rasulu sallah sallam allah ñiguina no wori ni wona ni watte a wawa wiide a gaɗo jihadis ni enne mali e leydi alsilami emin caria darnaka le mali mali e leydi ley minen komin noddi sakiraɓe ɓeɓe andi gomɓe gaɓe fuu min dentiniɓe fuu min gaɗi associé ngaji coordination gaji min noddi pulako fuu dow yamirore président ho conseil islamique imam mahamoudou dik mbowɗo fuu sawro tinna yoppa kaɓorde warta haaɓo suudu baba nafa wala hen joppi haaɓoji ɗi fuu garti neɗɗo fuu mo suusa warde nela e ho conseil islamique faaɓa toon jomum nanguetake ɗum so allah jaɓi guila francie en wari kadafi ɗum immini probléme le sahil fuu so kadafi ana wurno hande ko won toon hande ko watta paame wona mali sorate mali waɗa e hunde fuu mali waɗa e hunde fuu norto ko won toon hande ko goto fuu ana andi ko won toon wona gouvernement mali ono gouvernement mali o fay hunde waɗa en fu en inna goto baba goto mali en fu en guuto bamaraji o pullo kawɗo en fu en guuto
sikiraɓe so gabbi dow bemal ame ande ngal oɗo mbawinitirton miijoji moɗon no noddimin dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kanko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita fa hande mo wondi e yiltade ley leydi ele gonɗe dow lefol sahel ngel caggal komo yano ñamina somo yiidi e hoorejo leydi gonɗo Idriss Déby Itno Kenya omo wonno nokku noddirteɗo Niger kañi e Burkina Faso o holliti wiide wattu joni o ƴewte yala hono golleyi ɗi kani fuɗɗirton ko yaawi fa hande en keddoto ley jahol makko ngol wakkande mo wonno to Tchad to nde ɓe kolliti wiide wattu joni o visa hakkunde Tchad kañi e Mali ɗum waran ittede toon fewnoon ɓe kollitiri wirso ɗum ɓammi fa tapati lewru septembre du yottiki kambe yimbe le ciottobe angreji gombe leledi meden di wattu jono be kolli metti mabbe fewde e ministre kumnido kabaru demal be kolliti wiide societe ngay sappo e jongon leledi meden di joggidi kaytaaji hono sottude angreji wattu jono kerianta kan wonde wadede hakkunde majjo non on worri non kanko noddete de sidiki jabate o holliti metti mako no dido golleji gori kede ko mo sifido hendo fatitango mumini sendebu
yo kabaru ko fuddi gila wattu fuddugol campagne o dun tawi min ciodi e neldi engrais ngaji le ngalluje min kolliti metti amé sabe de min tay kitiki gollirde suudu ministre kumani do demal subiki yimbe sappo e joyon be kandi e wi makko e jondi mi anda so kambeta njobete jaggal suttugol engrais ngaji tawe kay min min ciodi engrais ngaji e neldi di le ngalluje wana ni dum waddirten be be jidi dum som en ciotta kase min dokkandi yimbe sappo e joyo be be cubbi yela amé yo hebude nafa golleji amé fi so tawi chaaku goto min ciotti mi den jidi min en jati dokke kalisi
kambe droboto mobilaji gombe hakkunde an songo kanye menaka be kollitiwde be puddi murtere mabbe ton nyaloma handen o wattu jonobe kolli mettiji mabbe tiagal hono bonandaji ngattede fiwde mabbe so bammi faabe nangi dido datti be bi wattu fu yimbe le bombe sumbu kanye palotobe ton kede kanko no dotteddo Umar Ibrahim Diallo kanko on lami dido golleji ton ko mo sifi do hen do faccitaangu Muhammadu Samaseku.
Les camions étaient tout le temps attaqués.
Nde ya fuf bandiji di ana chama do camion ngaji di. Tamat dun ana sella. Nden yu lawul gutul nder yontere. Ka wakat jun o yu nyandi fuf non. Camion wala to mu be chama do mudun. Yottige nuku fa jonkay camion ngaji di jati be nabata. Nden no sona jon camion